Ready?
John Shabichta Ittau.
Ottawa Maga Shabichta Ittanoa.
John Shabichta Ittau.
Ottawa Maga Shabichta Ittanoa.
John Shabichta Ittau.
Ottawa Maga Shabichta Ittanoa.
Pita Ishnehaso.
Ottawa Maga Pita Ishnehasanoa.
Nishtes Ota Tashiheo.
Ottawa Maga Ota Tashihenoa.
Ashana Shabachitao Alec.
Ashana Shabachitanoa Ottawa.
Ashana Gitoteo Alec.
Ashana Gitotenoa Ottawa.
Ashana Utamio Gimis.
Ashana Utaminoa Ottawa.